Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare jagom lewru mars jena yande soki der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji du yumor waygal kanko noddirte Mamadou Watra wonto buddi jambe to. Sikrat min jooton kala do modon tawede limali fe mangal modu hollitindi wiide sembe kabaruji di anni lewru ramadan du salam do jabi balde seeda hedde modum bi lu moyde ala ke pep ka kele no fedde sa gontone yimbel nyaamo be kollitiri wiide wakande bi jiddino e journaliste be talataare kenya roobel be kan wottede koydo mudde faabe cakko sakere dina do won faana botu modo puddo kenya do bumo ko do be do roobel be iwrili li del tati wonde le fonde be nodde ta ayes wattu jone be gonde ha wortinde do bumo ko do mi citide wiide alan le ngalure bumo ko de tan dum nanda e nyalomaaji goddi di wakkati alana tan kurtunguuji an goddi sanne latu sababu du su suka dan donno mobilaaji kanye moto ngadi ko nodde ta cortes ko yimbe le hewba na kolli metti mudde no di do gondeji wo di wono sebbe kabaruji dum jogino do pete hande bismillah modon e helade balde seeda hedde lewru ramadan du solan do jabi le leedi ndibe kollitiido fa yotto gallure bomako de lumo yidan ki pep wattu jono kudde de no on do wattu furdo kanje pelle cagontode yimbe le nyamobe be njide journaliste be bibe ngada imma daraji be jewto yella fati cogu kudde de ngabba le lewru ramadan du mi hora mi wonno ton kede ko usman nyali boule sita sidibe pewni en do hen
lewru koraka fu cogu nguraji ana beydo pati dum beydo hika bale humanibe nyamugol kollitiido lumo go hebbinama nyamriji mamadou be jara wa efedde darantobe humunibe nyamobe
mede wa halde jati wi kulleji nyamter kewdi waddama le lumo handen ko yata sikoro toningaaji ujnyaaji noge e joyti mun ko waddale inde leedi malfo e mangal mudum tagal mudum du maaro ana wodi nema ana wodi cionni farna ana wodi fa yottaade lembruuji nanan mudum
fa toggu ngureji di teddine wa himbe ittabe yilaade le gallure bamako de ekati yalla ana kayba don makkan fofana wa efedde nyamobe
seke o nibo pamde genni bamako ya fakkati dabri fiyama me cuddi ke yidde yawbe le bottigaaji fo yaade nyala cuggu kollita an heba batte to sottobe be ceggal mudundu nimureji jogaaji anton dime hokki jamaare fo daamu homa fo ana waawi noddude lamu fam tan so maati nukkuto wonton so te cuggu di pataako to ne wodri
population intervient
mecintindi wi de gouvernement o fuddi altinerende fa bongoji to kabaru lewru korkandu ngureji ndokkam himbe yogabe ngala bawde
dido kabaruji fan ba hebe do beme am ande to do page Facebook kanya compte Twitter Studio Tamani roobele be nokkani wattede koydo mudde fa cakko sattere dina do woni faana botu modo puddo kenya do bomo ko do le o do botu yimbe lebe be yuri le leede le dum won noddirte Burkina Faso fa yotto leedi Niger be gonde wadde botu modo do bomo ko do fedde noddirte wildafnde kanyum wonde wadde dido imadraji do tugorgal ambassade leedi Etats-Unis ko yata yimbe le chapande jeyo roobele hala nane en kanyen yuri le dedo leedi el san gonde e tottindirde hakkilaji no o do botu uri kanko lamido fedde wildaf le leedi ndi wolitiido koni faana o do botfaabe jewto yalla hono roobele Mali kanyi roobele Burkina Faso e Niger kan hokkindirde juude fa pewte e sattere dina bintu fune samake
la cérémonie a
galdo kawrital koni faana mudun faami tottindir hakkilaji do heja men gumi daddi komi noddir ande roobele mi jewto yalla hono roobele be kani faabirede ko nayri bangal no kani wadirde yirwere jaaguji mudun miden jili tottindirde roobele yirube am be hakkilaji fami jotto yelano min kani fewtirde dido tidallaji non kanko noddirte Amina Wedrago debbo jaad leedi Burkina Faso do hollitiri wiide
o regard de contexte
ngori nyaloma hande o leedi Mali kanye leedi Burkina Faso yo wajibu roobele be do ngattale hen koyde mudde jotto yelano kani habirde sattire dina kanko ministre kumini do kabaru dinaaji leedi ndi o hollitiri o do botu mo roobele iwrube tattiji leedi ndi fu gonde wadde idum e hakkilaji lobbino be kani sakirade bas siji le on do wattu furdumi hal ñew do kabaru di puddata do ñende allan le ngalure bomako de tan dum nanda e ñalomaaji goddi di sabi de sa dewi dati mo di fa tan non wadobe kurtinguuji dum woni kanye yangeji muuden ana kewe nokkule de fu on do wattu furdutu sukabe jokkolbe ben jalta so be ngada ko noddete cortes dum woni course doddude mobilaaji dino bonir kanye fa yotto dorbaade moto ngaji di le lawi di be ngada du sababu so accident ngaji kewdan mate le nokkule de hono wodi Ousmane Ali Boudi
bonen nan korom so
ngada kurtu mo nan debba aram ɗon mi yi jommugel gotel fi jommoto goto dow lawol on mbarmi sanne yiƴam ana yaltani makko tatteji fo moto makko odu boni sanne ɗon yo seeɗa fo siko jokkolle goto kawruɗo e cortés kurtugu goto gaɗɗo alan o ɗo bamako ɗo ɗi cortés ngaji gaɗirdeɗi yambereji mawɗi e jaɓɓitiɗi ana gaddana himɓe torraji dow laawi ɗi sinno kurtuguji arangoji laawi ɗi fo a tawan ana nanga ɗum ana wawi wadde kasaraji wattoyoga a tawan fayfa keɓɓa lawol ana tiiɗi joom en sotorama ngaji e taxi ngaji faamu fuu tewtata ɗum waddata tiiɗalla mi yi kasaraji kewɗi gaɗɗe laawi ɗi fuu ana jiiɓi hannden mo jiiɗa fuu keppuɗo fay goto teddinta bandun omo jiiɗi hotomu fuu boni yaade hannden ana tiiɗi mi yi jaade himɓe hewɓe jawtuɓe le cortés ngaji jiiɓugol yawara kasaraji on ɗum e nandore muɗum ɗo woni tiiɗallaji ko ɗi cortés ngaji gatta dow himɓe cortés ngaji ɗi latto sababu kasaraji ɗi kañe jiɓugol yawara mi e joom suudu gardan kañe ɓiyam min donkino heɓude lawol saabi cortés ngaji ɗi polisinɓe ana gaɗano ko mbawi fuu ka fayfa himɓe keɓa ƴaɓɓo ana tiiɗi kamɓe jaati ɓe donku soferenɓe kan teddinde sariyaji laawi jamare nde ana darta e laamu o itte manggal pat en daro dow laawi ɗi yalla ana jottina yawara o jukka du gaɗoɓe cortés ngaji jiiɓoɓe yawara eɓe darta du e yiɗiɓe wadde cortés ngaji gaɗa ɗi yewtereji dow hakkillaji mbaltiɗi
wattu joni o ɗum woni kamɓe jannguinoɓe wonɓe ɗo Bamako ɗo ɓe puɗɗi murtere mabɓe illinoka e jeegom lewru février ƴaɓɓinondu jannguinoɓe jande hakkudere wonɓe e jeeyal laamu o wattu joni ɓe mbihiɓe joɓaka jobdiji mabɓe ɗum woni lewru février ndu so ni ɓe kokka kalisi mabɓe gatta jiiba e mabɓe tan ɓe kolliti wiide ɓe nattata e kalasiji ɗi noon ɓe kollitiri wiide
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
En kalanɗo Bamako ɗo wattu joni deɗele ɗe fuu sa ƴeewi a tawan an tunni sanne ko heewe ɗe ɗo nokkule a tawan tunel ɗe an juppa dame ɗe na wakkati ley ɗati ɗi wakkati do a tawan dow godoroji ɗi jaati jamare nde juppata ɗeɗo tunele ko laati sababu muɗum yo nokkule ɗo tunel ɗe mbono yuppe ɗo fuu ɗum haɗama ɗum woni nokku noddirteɗo medina kura kañe fa jettoɗa nokkuwal manngal ngal noddirta laafi e bugu ɗo kabaruji amen ɗi nayiriki banngal hon tunigorri le ngallure Bamako nde ñalawma hannden o ɓeɗo yimɓele an ley deeɗe Bamako ɗo hono dende ɓe noddirta san fil laafi e bugu kañe sebini koro ɓe kolliti metti mabɓe sanne no ɗeɗo tunele gorri
mais tampi sanne sa ñolman hannde wala fotoɗe ñimaɗe tippete kasine min kalma mbugu jooɗimi sone haalana goonga ñamarɗe hewtina amen kuteji sattude homo fo ana ande jaati wiɗɗe ñamarɗe ana natos hewtina amen ñabbilaji to menen ngal laafi e bugu meɗe tampi sanne saabe tippago ñamarɗe nokkuji amen nga to menen ngal sebini koro ñamarɗe ana mate dame galleɗe fo e da muɗum saabe ɓottoɗe ñamarɗe wala homo fo ana tippoɗe ñamarɗe no muyiri
kanko noddirteɗo Dilima Jara oɗo hoore galle mumin kawriti nokku noddirteɗo AC 2000 omo jogui jamdi makko tundele kewɗe ana ley hen o holliti wi ɗeɗo tundele no gori ñalawma hannden o fa keeɓa joppa ɗum ɗum wona ko yaafi
minen ɓottoɓe ñamarɗe noon min wona fo nokkutumi tippotoɓe ñamarɗe ñolmana hannden watti goɗɗo noon mbiɗa yami jippiyatɗe ñamarɗe fa nokku noddirteɗo sama ñana mbiɗa ɓotta mbaɗko keɓinaɗo ñamarɗe goto temeɗe nayyi aranno ga ñolan hannden coggu muɗum jippikin seeɗan sa nokku folata kasin junngo amen tomi tippotoɗe e ñamarɗe mbiɗa tewtora gouvernement tinno fiyat dabiriji ƴewna am nokku goto to ɗe ñamarɗe heɓta tippe
ɗo mairie commune nayoɓa ɗo Bamako ɗo ɓe kollitiɗe fa hannde tunele iwoji le cuɗɗi yo tiɗalaji mawɗi le oɗo commune ɓe gaɗino dango fewde e yimɓe tinno kayba no juppirta tunele ɗe yalla ɓantudeɗe ana yaafa
le nokku amen noddirɗo commune kattiɗo heɓɗo nokku to ñamaɗe tippete ana sugol amen sanne saabu nokku goto to ɗe ñamaɗe tippete yo bangge bangge ɗen on nokku ɗo uddama saabu ñamaɗe fo susa yippede on nokku kasin jamare fo fama wi ni tuuni ana nato saabe hewdina amen ñabbilaji kewɗi ɗum ana torra amen sanne
beaucoup de nuisances
nokku mawɗo mum noddirta numu bugu ɗoɓe darni wakkati joni o oɗo nokku ana wara e hectare ngaji capanɗe joyyi e gooyi ɗum woɗɗiri ngallure Bamako nde ko yaata kilo ngaji deɓe ɗon tan woni ɗo tunel ɗe fuu mbawi hawrunede ñalawma hannden o ka ɗum e tawde fuu kanko noddirteɗo Oumar Konaté andanɗo kabaru laaɓal ɗo Bamako ɗo holliti wiide oɗo nokku rewata sariyaji
nokku noddirteɗo numu bugu ñamaɗe geni Bamako fuu ton yaata tippiye mais waɗi lugangoji mi ƴeewi hannden wi o nokku ɗu ñamaɗa hana jippede ton kasi saabu ɗum naatiki nokku to jamare ko heew muɗum jooɗi hannden ñolman hannden meɗe wonde fiide dabiriji ƴeewde fara laamu numu mbugu to ɗe ñamata han tippede ɗum yo hunde wotere hannden koɓe wonɗi golle muɗum jaadi
fa tunele Bamako ɗe keɓene jogala le tati lewru janvier ƴaɓɓinondu wakkande batu ministre en ɓe waɗunonde ɓe kollitiri caggal nokku moɓe noddirta numu bugoɓe garan wadde nokkule goɗɗe kasen ɗo tunele ɗe kaani yuppede misala nokku noddirteɗo Jalakoro Bugu. So lambda jabi so lewru Ramadan du nati min garan weltinde no hejjo golle jamen din gorri dum le sappo e goo lewru mars waron do lambda jabi altinere waronde non biriten kabaruji kiki dimi puddanu sappo e jago yamde dum timmay sappo jitti yamde kabaruji di bete di wala fuko min garta weltinde le hen yollan do holli en demudo kany e tiagal mudu fulan do newon cellal du kande wedde de korka kallan do jabo julde di meden kany e korkaaji meden do garten haddude bete hande do kabaruji di dido kabaruji fodo ba hebde so ngabbi do BMM and the Tonga Edo 37321. No, you honor on Jugi telephone at the Akaranga, you don't got on to Telesar the application Mosijo Tamani. Find the Fandi if you look on and the Ronaldo I said, you tremend and the Anuwood Wassalam. Yotremeden de ngaran halde hono golleji di worbe gollata ka wattu juna taw yoga e robe lebe an golla dido golleji hedi won dido golleji idum nayiri bangal dum wakati ja taw non fide balo wakati latade mecanicien kanya fa yotto wakati je maadi dido yo golleji fu worbe kanya andira ka wattu juna yoga e robe lebe an golla dido golleji tawi wite matli hen tid allahji modi fu yimbe lebe an bi habbe du wobbe dan bakabe no dido golleji worri fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule e Sita Sidibe.
Le garasi goto gon sevare nyawtudo e jaranton hawrude e Françoise Dugnon mécanicienne o ka bo debbo mo wala e dewgal mo dum mudon 35 nati ele o golle sabe an yidi don gila dum mudon ana pamdi
gidi an dogon ba
gidi mi suka pamaro me yi e robe ana wada don dum sabe min dum yidi don mi wadi mécanique auto mi wadi jande modum le sul l'école ko noddirte CNGF le genni sevare mi wadi garage ko hewidu mi jangi ton mi wadi saji e nanal mudum tiagal mudum mi hebi gollal le fedde minusma fa wattine be wittibe yoppi leedni mede golde mebbe ko naari bangal mécanique nanal mudum mi wala garage inde dan yimbe ko heewi handen golla ana wittne fa wala sedan te fusu golle mebbe ana woodi be noddan kam mi wada dun
dun la peake mo bulikile
onna Françoise ni sanu Koulibaly yo mo intino mudum ngaji gondo segu tini do san e yirwere onnoko kanon holti wiide o golle wana ko yaafi
chigoro wado boraya
gorko modo goto ana woowi warde yenna kan nyalana wonde sabe mede borni kadle gorko kanko gorko modo goto kilianan o lamni kan yalla hudi sabi so mi wonngal gollal worbe min torde kan sabe haaj antan jukumi sabe yoga kalni kan wingal gollal wala gollal debbo do sabi so mi tidalaji kewdi le mudun ngagnol man handen mi hursnama mi natiken debbo jumra bibbe tidon ngal gollal nafkan fa wala sedan mi dubi noga tati handen mi hursnado do
lebi sam waani sabala
ko buru ujnere kilometre ngaji e do en jaran hawrude e Adama Al Hassan Maiga kabo debbo arbitre gondo to direto le region Tumbuto o golle o bi nafa san e mudun
min anda sanne le genni dire sabe ngal gollal jamar ko heemur an ande handen mi yidi ngal gollal ngaddu e tawede fu golle yoyay dum mi wada dun ko walla ngal gollal ngal gollal faabi ngal sanne rawnen be noddi ngal jaati jangun mi yimbe gobbe mi hebi ande mawda dum ciagan jande hewdi waddi mi yimbe gobbe kasin ne jande timmi mi wadi imal gol gotol hebi nataade yibbe neybo lakkuno wardo ko tawa hen mi de wa halda handen wil ngal gollal haro cialdi hokki kan huuna fu hasin gon e mudun
tara katren
abama ko do ele kedde leedi meden di be rewbe golleji di gatta di hewbe anan jetta be faysi tawa edi kayni dum en himbe yogabe anadarte mabbe be beede tinnare tabi golle tan waawi biltude neddo
wattibe
amba fusumi yi worbe ana wada ngal gollal ana weli kan sanne mindi wada hono ngal gollal sabe gorko debbo ana haane pabo ndurre mi hono dan ko heewi ana lebbulde handen wala e golle sabe ngal gollal rewbe ko heewi yida wadde dum min gem weltama sanne ciagal ko ekkiti ngal gollal sabe ona heddo jamaren golal folato handen ko neddo haalde be ngal gollal wi du yo gollal worbe ma du yo gollal rewbe gollal fo ana jogi nafa
yakuba dogoni andi do nedda ko e hakkilo mudon sabe adnaaru ndundo wondi e yaarude handen ni himbe ana gondi e famude golle yogaji e gorko waawi wadde fudde boddu ana waawi wadde o sefeke wiide sabe imma daraji dow potal dun sabe de en wondi e waylitaade
la lutte contre les
dabriji fiari ko fondudu de gorko debbo do hebi lawal sanne sabe handen jamar ko he mudon anti wi huuna fu wodi gorko wadde debbo ana wadde dum rewdo ndu ana hisa sanna jamar ko heemo ana han famde handen mi huune fugo debbo wadde gorko du ana wadde
ala capacité
fati be keddo juudi tan rewbe mali ana gondi e daral dande mu ben nafude koy mu ben e be baajo yidbe laataade hono mabbe tinno jokka atidibe jokkidi ittedu e hakkilaji mu ben hakkilaji bondi de himbe pawata dow mabbe din